Eyam de joyna jabori min taji chapande tati kibaru jumode fulfuli komino Omar Hama Jangato do masinaji Ayuba Mustafa nani kwe kibaru jumede. Ender kwe kibaru jumede ni enkala evide fi rafi kejorande na agudum bui tarake chagal ele kosakiti dun tonde rezion agadeze mingartana ondo majum. Batu jod akalen sigilama kengan do nder nyamai nder lawon miccitaade mayde laamido leydi meden Niger kiddo Ibrahim Bare mayna sara kolati du majum no gayi e joynim yewtere meden pinino hande yatana hala do filla sudu fina tawa leydi France wi etendu CCFN no woni no gollira nani yerno kali nodde e der lawol golli diggol hakkunde leydi Niger e Risi wadi ko alarba jabbido sappo leru avril ni le Risi neldi ko watto sogeji leydi mu hemre do der gallure nyamay yeru no wuddu television leydi ndo haliri dum beediti wiide du favare joni Risi o neldi gineji golli tirdi hano konirde dow dow nonni e be sogeji gam ekintinde sogeji leydi meden Niger non ni fawari joni bi le ko sakiti dum firaf ke jorande nagu socci to rake chagal lei gallure agadez gambatte alla e labidi ardibe house region on jojini misali gattol golli tirde denagu noni tunge Ibrahima commissaire police do ardido sarus kawje do fila police je der region agadez nani ko wi anise karim.
Vous l'avez certainement constaté à ce moment.
Nous avons l'oregi nai guruno quand on nous yiro deruro agades gananga bombe. Fou wadai fi refi dienaku gumpuituro ko on deruro gum naku labi gum koya do balla horepe gumnati. Wadi mimpedi eloregi yiro toji din sapo wadi sapo nai jamma fou kan yiro to deruro gum. On fou no wartira hakilo fou kimo edienaku deruro agades gum jamma enyaloma de gun ibe golla ko wadata himbe ngada yehu wartaji mabbe no handiri ko hana be godi joti hunde funo handen on gii denaku warti min jaran golle den yeso ko wadata labi denaku tabbintina der region on fu ko denata himbe e are mu
assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.
En chachato nder region di fakolati didi lewru avril jabbido non gouverneur region deki jungo do derolo waddude moccinol hartoloreji kojoji nimbe no yara don kolati dun dartana iri loreji didi iri lore biete ka golfo kanje el kurukura Maiman Mansour Abdoulaye secrétaire général syndicat hojobe nimbe njara nder Niger modifa nani ko wi Mani Moussa Domaj.
Ko men gi'i der tal kurdun kanni men kalani be gonnati wi'i be gada talki gan dun denno ma on hakke gonnati no de neddo no wodi lore adanga himbe e are mudum to fu no wodi laabi jo'ina di jomu haani tokka gan hebbinde talki mudum gan noodi gabbe dun noodi dubbe gada minanni men jabi do no gonnati wi'i dun ko o wi'i kanni men gadata gan gonga no seyni har ko darata wakkati o enda har lasara kanni men tawra sad orna gan duudal mabbe ful luube ladde non be jahata luube ladde du lasar non be cankitoto de be cankitike neddo yahi adobe de adoyi be wari do law lore mudum boni de darke woccindenga julki futuro no taway dum don en ayi dum tilsuno neddo e be adoybe endam be encha der ladde dundu ko hulcini non gan no waa bibbe bombe tawbe do endan jaba ko be kebi on enda gan har laddeji di endan no tawra rafke tron hakkilo fukki
nani bi ander lawol miccitaade barol hore jono leydi meden Niger biyeteedo Ibrahim Bare mayna sara gadaado jeenay lewru avril hitande duubi ujunere keme jeenay chapande jeenay kolati du majju nogay e joyni wadi ko repad sigili batu jooda kale mbawdo wallude harto yaadu yeso leydi ne Abdurrahman Seydou o jooda keno minister wakati no zaman laamu Bare mayna sara nani ko wi Ismail Jibodoma.
Nous pensons que 25 ans après
mido miijo ko gada duubi dasu e joyi himbe no haani miccite moy woni on president Bare no joddanno illumbi don tawa dal so leragan fa yahi to laati horejo gomnati leydi meden di nido non ko gollani leydi ni gam o wultini inde leydi Niger der inde leydi Afrique inde teedi ko haani umma tore faama woni no haani daro golle faawoda gam jamani fu e sadormaji mun ko yi'ata der gurnan mun den ne no hani umma tore daru fawoda ko watta e nyiba leydi nin no handil fi yelde fu wala gam no wadi fu leydi nin wura umma tore du no hani wura gam mo hen fu wadan jamani mun no wit
e il faut se donner les moyens de d'existence.
Nani e der andinore nde suudu hokkoɓe habaruji leydi Mali waɗi wurtinde sappo e go'o lewru avril gam batte Allah e suudu hawjinde moƴƴingol hokkugol habaruji leydi Mali hooƴi ko wiyetendo hakkanoni neldude dow réseauji haɗude cuuɗi radio e télévision ji wattude goynaaki partiji politique kamɓe waldeji ɗum ndu suudu hokkoɓe habaruji leydi Mali kamɓe pelle golloje dow fi hokkugol habaruji no ƴama ton yimɓe gollidin e ngol laawol ɗum no tawa e nder rafi ɗowtanade laabi yolbinande hokkoɓe habaruji gaɗa golle mum nder Mali. Nani mbiyen sarusiji kawjiɗi filla ƴewtinaki kullentereje dow luuɓe ɓeyditi bawɗe dow luuɓo maradi mane mbiyen dow luuɓe maradi ɗum sabi mbini ko are mbiteɗe jiji kewɗe ɗe wakkati min wittiɓe tetiɗum e lumankoɓe. Mamman Oumaru Magaji nani ko fammini Mohamed Mamman dow majju.
Le 28 mars, nous avons procédé à l'incinération.
Mars, min gadi bulol kulle de min jabi ko burta kaziyeji ji kemi jeego denne himbe gada hilnare sanne gan lumo e gon no godi mashinaji ko wauta wayli nyalane bunol kulle de himbe nawtorto dum denne neddo dara wakkati mun deni wittaki deni dari kulle den hano ji on meeda nana yala hendu mun waylaki sarusi on no golla dow mun sanne min jaɓi ko ɗuuɗi to lumoɓe gam no ɓura kulle ɗe min jaɓi ko millionŋiji sappo e
jeetati.
Sai ceƴƴitoɗen nder région ndi fofaanden to laati nder fina tawa leñol fulɓe ngol mayne sorowa balɗe ɗiɗi caggal julɗe suumayere iɓe cigilo julɗe ko wiite masaje kam woni julɗe masa noni to fulɓe ɓen gatta masa jeddande bandiramum fulɓe e wondiɓe maɓɓe ɗum dow hunde noon laatiɗo fina tawa cembinɗino e soɗodirde enɗam no maalama Maawu Issa famtiniri Mamani Dirisa domaj.
Ɗum minon gala min ummi yaayeji amin min gi'i ɓe mbaɗa wayna ɗum sallini hannde jahango gi'a ɓe mbaɗi sondi maɓɓe gelleri maɓɓe ɓe gadda nebbam maɓɓe gaɗa jahango san gi'aɓe tamsa a yi'aɓe shenda ɗum latto gonɗa e karkarawo jaharane ɓe wayna tunda woodi woɓɓe ɓe karkarawo mumen kama bono ɓe haaɓe en hini ayiyai ɓe gara enayi ɗum faaji woni sumpo amin ɗi woodi mi yaharanayi waane mi yaharanayi waane higira e maɓɓe ɓe nder saare noddulɗam gotol toɓe ɗal naamumen ɗum fini tawi kenan ta aɗal ko pinɗa tawaɗa dañoɓe ma e mbaɗa tunda ɗum boɗɗum na ɗum kalluɗum kenan to ɗum kalluɗum ɓe mbaɗta ɗum fa amma pina tawa ɗum kenan en jogo ɗum sukaɓe ɓen surbol kowa waɗi wuro muɗum hañum ma soɗ gawri mum jonto sallare hañum ma waddu koɗe ɗiɗi tamsuɗe ye aɗala ko tawɗa.
Fande ni en jotto nder région di fa amma e laawal ngal ngingimi noon to toolo denɗiraago no tawa nder kujje ɓeydoje wartirde jonde jam e potala hakkunde leñi yeru no kananke leydi ngingimi on famminiri toolo denɗiraago ngu no walla heɓande mosola caɗale natoje hakkunde nimɓe yaade to laamiɓe fina tawaɓe mayi nun sa mayi manga laamiɗo leydi ngingimi nani kowi mayna Abdoulaye.
Tolo den iraku hakkunde leñi no wodi sanne ɗo enda gam hakkunde minen beri beriɓe e fulɓe na e mawriɓe tolo den iraku ona nanga fa woɗi hunde noon ko ɓeɗon kakkilli emu sanne gam hana hunde noon ko fijirde le tolo o joddal lobbal min gondi hakkunde amin ko jomum muyi fuu no waɗanta ley toolo misali basa saɗornam mawɗo gonnaati hakkunde fulɓe e bere beliɓe no min gatta fuu min ƴeewan pamral naata hakkunde amin to haala kam woɗɗo gam miɗon kula toolo denɗiraaku o ko tawa hakkunde amin basa ni tawi bonande gesa waɗi hakkunde amin jomnol fuu wala wi'ete nino jomum faddu bisaaji muɗum gonga Allah kay min ngala fuu saɗornal ngon e maɓɓe
salada so
nani mbiyen ñaw wiyetengu zoonose faransire no ñaw noon dabbaji amma ko laati no wawi raɓude tagaɗo woɗi du yalla ngu ñaw tagaɗo no nanga ɗum raɓodira ɗum e dabba nani ko docteur Zaku Hammadou loctorojo mawɗo loctoroɓe nder loctoroɗe arlitu wi gungu mamma danten
résonance les maladies des animaux.
No nyaw no bitengu zoonose e Fransire na wala dabbaji no amma imoraba bibbe adamaabe wawti gon bi adama du no wayi wattu dengu e dabba amma nyawu no latingu fuuno gotel kambe nyawu poli ankaini idi duudi sanne nangoji damunki koraabata nimbe amma nyawu nango bi adama raba dabbaji duuda duudal nyawuji e dabbaji tagaabe keptadu kamne woni iri ko nyaw bitengu zoonose go e Francire.
Alors, c'est ça les zones.
Sangarte yewtere meden pindinol suo CCFN suudu fina tawa leydi France do der Niger singa kena der hitande duubi ujinere keme jenayi e chapande jeegom e tati golle mayrudu woni hollude fina tawa leydi France e leyde kaloje dengal Francire kamfu e darjinde jimi fina tawa e adaje Niger de mabol subiro jodani gu leydi France do der Niger hadi ndu suudu gollira no wodirna Ismaël Ahmad Djibo nani koy Oumar famtenimbe fulfal
CCFN no nokku ko woni do jonde ko hauta gollida ko ministère hawjine fi fina tawaji ko leydi Niger e fi hala leydi France mabol baade jooda nigu leydi France o de leydi Niger wadde satarma no fu do golle centre o docteur Iro Sabi o hore jodidabo kono kure den
la situation fi der mo CCFN tawaj der wakati o waylaki demu wonana der hawju gomnati mo leydi Niger e mo France der hawju o ni gomnati fu ko tawa sato der leydi aminno na leydi tuba ko be moyen fu no wodi kede ko be tanta hawju no kurene amma joni der fi o ko leydi amin tawa gomnati leydi nin tan hawji no kurene gam ento dilli
personne les a chassés
nokku mobirde kulle fina tawa hano bedi e ko nandi emun wala na chaka CCFN Jean Rouge golle nokku mobirde de woni hawra resa kulle bedi e ko nandi ni dergina fina tawaji din far bangere jimobe be goni be kolla ko o fi no woni no ummina hakkiloji mabbe Abdul Aziz Munkaila Jibbo
le CCFN
CCFN nokku ko leydi didi hawjino leydi meden Niger leydi Tobago France hitande fu leydi fu no wodi kede ko jojinanta nokkure ne amma joni ko Tobago en dilli munde non ko na buitan yaade yeso golle nokkure ne minen jimobe ko min do to ni woni hoyirna hebo derfi o
o nokku no wonno nanga gan waddugo balla far andingo himbe pama bedi gadiradi demle leydi Niger e adaji leydi France
l'etat nigérien
gomnati leydi Niger adi gollina nokkure biyetedo CCFN hana gan tubako be dilli wakta ko min omba nokkure ne salam do jebi fu nokkure ne no wadan golle mun no handil gomnati jimobe e bibbe wuro mon fu no dara labi diye han tokke ko watta nokkure ne sembe mun warta
no wonno holla ko ofi bonnata golle nokkure den sabi ministre hawjine fi fina tawaji leydi Niger no woni no wada tokki tagol do nokkure den
do wanta kibaari ji meden tili edengal fulfulde wala fu ko mbawden wiide sana leetina altinere to min gaddanta o goddi kirten to jahirte
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobbang e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo joy
aljumaare fu batu joda kalen mo kobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi Niger